Rom, Ishiken. Den ife anyị efile ka Abraham bụ nna ji ndị ike anyị. Den ga nwụrụ ya. Lete ka ọ bụ lọ ife ọma, Abraham metara be Chileke gide gọọ ya la onye fibrekọt. Be o nwekwara ife oge ga-egide abalị aba. Ọ lọta bụkwa nọ n'ihu Chileke. No ife ederele kwofu Chileke sọ.
Abraham kwetara ka Chileke agọgharịa ya la fibrekọt.
So a, onye jere ozi. Bata sikekwala ihe anụrịala ka ozi ono, bụ ihe ọma be Meria, gbaghala ụgwọ rubere anọ, bafuria. Obenleteke na emeazụ gwọbere ka esi akanye hịa, ju ekweta ka Chileke ono, emeje gị onye ihe eji, bụrụ onye fibrekọt ono, agụgharịa ya la fibrekọt. Ọkwa bụ ihe dum no, be David tụbere efu, teke ono, ofuruka ehe ụtọ nwoke ọhụ Chileke gụrụla onye fibrekọt. Lebe abụ, logide ka ya meta ga Chileke na tia. Ọ sụrụ.
Ehe ụtọ bụ agọrụ nụ ndị agọrọ vụ n'ihu ebe meshi. Ndị asafu bebewara ihe eji ebe megbabere. Ehe ụtọ bụ ka onye nna ji taa gụkọ edere ihe eji niile kpọ.
Ọ dịgọ bụ ebe ndị buru ibu kpep, be Chileke efule ka ga-ehụta ụtọ. Tọ, ndụ ebuduru ibu yi ya, eshi na anyị sụrụ. Abraham kwetara ka Chileke. Agụgharịa ya la fibrekọt. Den ga-esiri gụgharịa ya. Butekotoko buduv, togobu aruv, ọgụ adarịa ya teme obuv. Ubu ono, oburu ono, buru ihe ọhụbama gosirile Chileke, gụrụ ya arọ la onye fibrekọtọ, kele o kwetara ka Chileke teke otoko buduv. Ọya bụ, ge Abraham abụrụ nna ka ihe bụkpọ ndị woro onwe ya Chileke leka. Ndụ Chileke gụrụ lendụ fibrekọtọ, lebe abụ lebe buruv. Ọ bụkwarụbọ nna ndụ buruv, ọlọtọ bụkwa nna hwe, ofu lọlebe buruv. Ihe ogide bụrụ nna hwe, bụ lebe toro eke Abraham woro onwe ya ye Chileke leka, temobuv. Chileke kwere Abraham ya ahụghị ukwu ihe sụhe, lọhe enwere mgboko. Ọtọ bụkwa Abraham mere ihe eke mfuru, mere ihe ogide kwụ ukwu ihon. Ọkwa lọkwa eru ke Chileke mere ihe Chileke gịrị ya ya la fibrekọt. So a, ọma bụ ndị eme ihe ke mfuru, be enwere mgboko ono, Chileke kwere ukwu ya ono, mee ekweta abụrụ ihe mmanụ, ma ukwu ihe Chileke kwere, tege efukwaru hiri. Keleke m akpatigo ke hegh, n'ole ka eke m adụdụ, be emesho adụkwa. N'oge ogidi ihe Chileke kwere ukwu ya ono bụrụ ihe Chile ekweta, ga-esi ga ọ bụrụ ihe Chile ezighi ọma o mee, mba ọhụ o mekwara ọ gbabe awa Abraham. Ọtọ bụ ekwa hụ ndụ emeghị ihe ke m sụrụ ga emeghị ekpụrụ m. Chileke dobekwara ya hụ ihe bụ ndụ kwetara nụ ga Abraham kwetara. Lọkwa Abraham bụ nna anyị ga anyị ha kọtakpọ. Ọ bụrụ ya bụ ihe edere sọ.
Mụmi akwara nna igwerigwọ.
Ọya bụla Abraham bụ nna anyị la ihu Chileke, bụ onye okweru nke ya. Mbụ Chileke emeghị ndị nwụhụrụ anwụ gafe dịrụ ndụ ọzọ, temọnọdụ emeghị ihe esighadadụ nọ lọjad. Abraham were onwe ya ye Chileke leka, bịanọdụ ele enyi ihe, teke adụdụ ihe ọ tụbere ele enyi. Ọya bụ, ọ bụrụ nna ọha ma ọha dị igwere igwe, bụ ya bụ na ihe efuru ya sọ.
N'oge awaṅụ, agha bụ nọ.
Ọhọdụdụ teke Abraham kwenyere ka Chileke dakpọ agha ọkpọlọhụ. Ọhụ fuduru kele ya kahụwara lebahụchawa alịbah. Ọhụ ya dị dike ya ime. Leka ọnọwara ihe ha gụkpọrọ ahụ ise esi na anwụrụ ya. Ọhụ fuduru kenye ya bụ Sera atatidim. Ọtọdụ teke obubo gere ebo lihe Chileke kwere ukwu ya. Kele ọnọchere hụ ike leka Chileke. Akwabe ya hub. Odo kpọrọ enyi ọkpọbe edodo, le Chileke sụrụ emekọta ihe o kwere ukwu ya. N'oge ogide Chileke gụgharịa ya la fibrekọt. Ọtọ bụkwala ishi Abraham kpep, bededoro ihe ono, edere sọ, agịrị ya ya la fibrekọt. Ọkwala ishi ha anyị beda, bededokwara ya hụ, bụ ndụ Chileke emechagụa, le ndụ fibrekọtọ, ma ọ bụrụla anyị kweruke Chileke. Bịa bụ onye meru na jihu anyị bụ Jizọs, oshilọnwụ teta zụrụ ntị. Jizọs n'obe Chileke har, ogide onwe ya gwee eji anwụhụ ka ọ hụ ogwefe ife eji anyị meshiri. Chileke ji eme ya Ushilo ngutita zronzo. Geshi gaya agwa anyi. Land of Brekot.